نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إن شاء الله تكادو بريليزاتو تفسير يا سورة جا سورة الضحى ndipo pa tsiku la lero tikhala tikambirana za aya imene ikunena kuti wala saufa yu'tika rabbuka fatardha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha ndithu posachedwapa akupatsa mbuye wako zabwino za mdziko lino lapansi komanso za mtsiku lachimaliziro ndipo ukondedwa ukhala wokondedwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchokera pa aya imeneyi tikuona kuti Allah subhanahu wa ta'ala akumudziwisa mtumiki wake wokondedwa kuti iye Allah subhanahu wa ta'ala akwaniritsa zofuna zake, zofuna za mtumiki sallallahu alaihi wasallam, kufikira kuti mtumikiyo asangalala. Limodzi mwa khumbo lomwe mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali nalo ndilonena kuti chisilamu chifalikile pena paliponse, komanso kuti asilamu apambane nkhondo zawo zolimbana ndi adani awo. Komano zonsezi zili mgulu la mitendere imene Allah subhanahu wa ta'ala adamulonjeza mtumiki wake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zanenedwa muhadithi ina yake unena kuti aya iyi wala saufa yu'tika rabbuka fatawba itavumbulutsidwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam adazanena mawu unena kuti idhan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar, sindidzasangalala kuona nsilamu ngakhale mmodzi au kalowa ku jahannam, sindingasangalale sidzakhala munthu wokondwa kuti kundizaone nsilamu ngakhale atakhala mmodzi yekha ndi kumamuona au kalowa ku jahannam. Kuchokera pa hadithi imeneyi tikuphunzirapo za chikondi chimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali nacho pa umma wake. Pamene iye sadapeze chisangalalo kuti ngakhale munthu mmodzi akavutike kumoto wa jahannam, mukunena kwina mtumiki sallallahu alaihi wasallam amaukonda umma wake kwambiri, ndipo khumbo lake ndilonena kuti wina aliyense wa umma wake akalowe ku janna, akalowe ku mtendelo. Kotero pa tsiku la kiyama mtumiki sallallahu alaihi wasallam adzawapemphera dua anthu ake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah subhanahu wa ta'ala akawalowetsa anthu amenewa, anthu a umma wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ku janna kuntendele. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam amakonda umma wake, ndipo chikondi chake ndichovuta kuchiganizira kwa basi. Chikondi cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam chikufunika chitipangitse ifeyo monga umma wake kukhulupirika kwa iye, komanso kumutsatira ndi kumumvera nthawi zonse. Komano kuti zimene ziteke pakufunika zinthu ziwiri zomwe ndizofunikira kwambiri. Choyambirira ndi chakuti tofunika kutsatira sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam mushina chilichonse chomwe tingachite pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku nthawi zonse, komanso kutalikirana ndi zinthu zimene zingabweretse mkwiyo wake pa ife, komanso zonse zimene adatiletsa zosenzo kufunika tizitalikire. Choyambirira chimenechi ndiyoti kudzera mukuchita zinthu zimene zizi, komanso kudzera mukutsatira sunna yake, sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndi mtima wonse tidzakhala kuti tikuonetsa kuthokoza komanso kuyamika pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Chachiwili chake ndichonena kuti tidziwelenga durudu kumufunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawiri maka Friday lachisanu tsiku la juma, timafunika tisichulukitsa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ndi madua ena amene amasonyesa kumufunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndipo kuchita zinthu zimenezi kuzabweresa chisangalalo mu mtima wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, madaliso ndi mtendere zipite kwa iye.